You can see ukuba uyaqalisa uphuma yabo. Ngowe apile lo mthi. What does guerrilla gunning mean? It means you occupy public open space and turn it into a food forest. Gooseberry, it's a colonizer. Yes, spread. I call it now young, yabo. Oh, I love it. Ndagele. Kuthiwa nxa une insomnia. You put it kwi pillow yako and then ulale. Yeah, man. I have tobacco. So I was really hoping that one day I would dry this up and make Kailisha's first cigar. You know? Because we're fighting for basics, but let us enjoy life to the fullest. Inika lamandla yabona mina senimdala ke ifuneka kuze nisebenze egarden. Kailisha is on sand dunes and so it's just sand, so that is what guerrilla gardening is. You apply formal and informal methods of turning your sand soil into something beautiful that people can benefit nutrition from.
No pain, no gain. Yeah.
And he made up, man.
Hey, leader!
Yo!
Yeah! Man, it's getting a little bit. And what means it?
Dabule.
Sure.
I'm
Dabule. So, the spot open, you're going to be
a little bit. I'm going to be a Kailisha was started in 1983 by the apartheid government. It was seen as a human dumping place. It has that characteristic even today. I grew up in the thick of things during the height of apartheid. I have been hungry. That led to my disability to do things that I wanted to do. That should not be tolerated. Kailisha is a money desert. It is a food desert. This cannot be normal. As Ujamaa, we want to create an abundance.
Ngiyaphila mama.
Ngiyaphila khondo shalutho.
Ewe, tata ndeza nalomgqube egqibeleni. Sibe lapha. Awusindi.
What we emphasize is sharing plants, sharing compost, empowering one another with skills, with abilities.
Iphuma egadini yonke le chilies?
Yonke nanze. Iphelelanga apho ikhona nezinye ingxowa.
And uyayithengisa?
Ndiyayithengisa.
Imalini?
Yi-10 rand amacepha amabili.
Bengike ndayipheka ke ndenze ikhari. Limnandi kanjani?
Yebimandi ne.
Yebo, imamandi nyana. So ke ndikuphathele umgquba ke ngoku uzandinika ntoni?
Lanze zeganja.
Ezeganja? Oh, uyafitha nawe ndiyakubona une-dreads.
High blood yam ndinceda pha.
Oh, nge-high blood? Khawundiyipheke izithole ke kho ntoncilela. Leader.
Brandy.
Njani?
Saphile ngosu njani?
Siyaphila. Man, ngibona ingathi nguwe ngoku ifundela lento university. Wenza ntoni esikoleni?
I-horticulture
leader. Utheni uye wakhetha lento? Ungakhethanga ezinye izinto, i-dentistry, lento ntoni?
Ungake ngikhuluma umamntola senzane, and then nam nda-adapt-a ke ngoku ndathanda lona.
So uba umamntola ngabe sikadecide uya kwela abadala uzoqhubeka wena?
Uleader.
Umamntola?
No.
Yeyazi masibesithe khawuyosincedisa apha egadini jas umzuzwana yabo uze nolwazi lakho sishare ii-ideas and then sihlale siphunge phaa yabo
ona ya
ya masambeni mamntu ndiyavuya ke nifikile mandifuna nisincedise kancinci apha ukwenza uzenzele webreakfast ndirhalela uyakwazi ukwakha ngengxowa mosu ne yabo laa nto yokwakha ngee-sandbags mamntwala khawuvulela amanzi phaa Leader, ndingale way siyenze kakuhle yabo kufuneka utra uyenze ibe level ngoba sizofaka ifoundation anyana so must just make sure ukuba sifumana about 10,000 liters yamanzi yabo climate change would mean into yokuba amanzi azonqaba kunqabe kubekho idraft yakhumbula uday zero ecape town This site for us is an experimental site because we wanted to develop a model of a household that can have all these elements. A fish pond, a food forest, a house made with sandbags. We are futuristic in this design. Ujama is a Swahili word for group economics. What we already have as Ubuntu in South Africa. Mazizi! Awunolamba sikhona noko.
Ewe, Mazizi.
Singakunceda ngantoni ke Mazizi?
Ndizawubona enye xa ndihamba ndisikha uba ndizokhanda. Nasi spinach.
Okay.
Siyazikhulula.
Khawubethe mntase, khawubethe.
Okay, okay, hlo.
Ube ngathi uyazibonga izityalo nxa unantsika kaloku mazisi ungaxhwithi nje eyi ndilimile apha funeka ujonga apha unyathela khona lo mhlawumbi ungcwele so uzipheke kanjani mazisi
ye ndizipheke mntase andifake i-onion apha
eliduru ewe kodwa ke likhona apha egadini ne emazisi wawunegadi entle kwenzeka ntoni
mntase is because of ndandingenayo umgquba
Right to lima man mazisi. Save imali enqabileyo. Khawubethe ke mazisi ndibe ndilima apha. Yho.
Ujama is a sense of cooperativeness. So you call your friends, you call your community members to come and help you in the garden. You cook, provide some drinks, and people eat together and talk about their community problems, their personal problems. We engage on issues of the heart and of the mind. When we started the idea of a community-based initiatives, it is to realize the power within us. We are the ones that we've been waiting for. No one is going to fly from the skies, shining armor, riding a white horse, you know, to come and solve our problems. We should begin to work towards the dream that we want to see on Earth.
Okay, ngambe kakhe. Chama. Okay.
Food is free.
Yeah.
Food is free.
Thank you.